Kanangu, kanangu.
igarki ona gettin haburi skab umma tobe ko men gaddanta on jeddiro fu on mon halno on ni faddama ma haddaay mondi abdul mumuni amnuuni fo ma no gondo
jamni wala kay farida habaruji di gaddande hande sukabe umma tore wombe no hittinani en
hande ni jeddiro ay men jaha men kalno on do gatta jungu sukabe gardi i hadde julbe ay on ko gada don ko tura ut ide habaru men ko findiro men kalno on do labi adaade ko hisungu himbe maradi i nyogungu coronavirus men kantina e ko men bori nyanya fu ipijoji men ko chonyonol bonno
Farida ko beten bandira meden wonbe no hittinani en har ko darta batu julde 3 auti hikkani kan woni ko ledde dudde awama do andan der hubere nyame dundu nokkuje kewde dum wada
nanni no fedde skabe dubbe no je gatti jungo mabbe awuga ledde unko 3 auti ngake bedani seme keten ko hawa mamma wadden me ko firti dengel fufudde
skabe ummator hewbe no donni naata e filla renugo laddeje e jaye do andan gallu nyame no wodi kulle kewde ko na wade gam batte renugo e wurtingol laddeje di ande e jaye batu ko wada do filla ko darto kewtol ko leedi men Niger koro awo ledde e nokkuje fu yerno fani ayuba goto e horebe fedde hawjinde filla ko darto sukabe ummatore daranibe laddeje jayreno e leedi men Niger
en pays sahelien
leedi sahel en di teneratori mi ko jan ledde awetede ko heji ko faddoto tasiri e cenene gam buytude sembe hendudum hande dum hani latanade nimbe hunde misali himbe pamana faka majju
batu enda ni ko wada tati lewru ut watto ledde million mubbo galdudo nyemende enda waddi e do ballaga mudum sumana garba amadou secrétaire général mo hawrinde enda nan ko wi
l'école kukiri tawade do lawol wala min awi ton ledde lasso e joy min kolli na fakka ledde wodi be kojani min adi du e hinnade ledde dem
dun do ko sikka fu wala wallan galdudo nyemende enda hebanama ledde ko heji dum wallan ko to tawe ladde je jaydi du ko nan latake hunde ko jewini
farida hikkani har ko arata tewtoru jande brevet ko no wade do anden der leedi meden ni hikkade en dari cukabe jangobe ko watta ujunaji hamre e woygu e dido e cukabe sappo e jeetato ka en tawa illa alkamisa bitti do der tewtoru brevet den dari du ni fa handen dimma mabbe do hebre mabbe fula so dido e jo e ko deki fu no rewbe no
hanno kude ko e tafata don no gade no ku cham tati e chapade tati e joenai
der wakati goto o du ni fa handen farida ton andan lycée kabarin kabara do gonduci region doso der balla ko jesanu fedde sarobe cukabe jango be andan ardibe jangirde da andan no tawra sigila ko watta be ballira tefobe bakki ko andan be diggina jandeji mabbe
hanonna abdulaziz dan yumma hokimem beda domajun semen ketino
gam waddande jangobe tewtobe talkimo hikka sambindina ele jandande heba wawa sanne janginon don wad ele lycée kabrin kabran mo doganduchi abubakar amadou kawon mawdo lycée kabrin kabran doganduchi
ko nu konton
miden godi anne jogade cukabe jangobe be dundu sabi ko miden gidi biro ko jes wallirami denne no hanino e kokkamin sembe minen
kambe tewtobe be kolli weltare mabbe ko horebe lycée mabbe on kaje janginobbe wonna waddum fu
ti en avantage pour nous
nafaka makka dun latani mi wonbe wuron ni jodi be garta tokkitaade jande
continuer le cours
sani zelbe
idon walla min sanne wuro neddo wawta jangi
ne tan sel
jangina gongol wadde goldo himben don jidi dun sanne sanne kambe tewtobe baccalauréat e der leydi arewa
bandiraabe an skab umma tobe ton den ayere jehi gai fijoji mabbe ko julbe joy leru utta agadez de yer alliance française fijobe on ko noddi Hamisu breka gondo Nigeria e bambino don e Niger
nonni wadi farida sakettino den ko bandimi Musa mamam waddani en do hiroji di andan gadaade to andan agades
ebe kewi sanne tukabe rewbe worbe gam batte yewude kulle gonna wadde le soudu France won tanda agades be gari du hellande yimobe e wadobe bombdi andan be leydi Niger kadi Nigeria
gonga kuno non ko wodi sanne jimobe be gimmi ben kamben no bambino e Hamisu breka
agades mi fumi nani jimongol breka yimingol ir jimongol meda yimede der agades faisa warre
Hamisu Saidu mbiyata faana Hamis breka suka non ummator jaddeedi Nigeria jimowo o wi batu o welimo sanne no madir
sarin zubinki deidei ne
sengonga minani beddo sanne yebe ndare no godirmi yidube kam edo darje am fot Allah yobu nimbe fu ko wari do
batu ena wadi wodi suka ummator agades la laatiɓe waɗi no wakkati keɓayno fu bat hono ni enna Allah e ñaw coronavirus ngu enna keɓi hannde mer
farida noon no mbani ko hannde nde en daari ñaw coronavirus e raɓu mum sembe mum utiri ɗo annden nder leydi meɗen ɗo maraɗi iɗum ɗon no ɓeyde sembe ko watta himɓe cellal mumen ƴewtina himɓeɓe enden natoɓe huɓere de
noonni noon Abdoul garki loore fuu sey en raari himɓe gonɗo e nder majjum en ƴeewo jam ɓanndu maɓɓe ngam hisungo himɓe maraɗi isander coronavirus sey min cettina ko mouhammad mamma liddomi kon feti ɗeñel fufude
to nokku polisiɓe kabawa maraɗi lokotoroɓe e polisiɓe iɓe jogi kulle maɓɓe ko etata wulo wulo Salay Ali lokotorojo o e jaadi ɗum no fa'i to lore gon cuuka te sawa
seni lore wari min daro noddude nimɓe ngara min ƴeewa cellal ɓalli maɓɓe nimɓe keme ɗiɗo e capanɗe tato e jeegom min ƴeewi cellal ɓalli maɓɓe nimɓe no ɗon jaɓa min ƴeewa cellal ɓalli maɓɓe gam ɓe kokkimi hoolare maɓɓe sanni
Maimuna e Musa iɓe tawa nder himɓe ƴewaɓe
emɗe enɗen min gaɗana fu dow fille ñawgu e raɓu mumma min ƴemama woduɗo ñaw poofe wulu wulu ɓonnu e sukku min nani belɗum majje
min natol am maraɗi kan cellal an ƴewtina mi yi'aydu fuu gacce gaɗol ɓetogo ko neɗɗo yewta
wakkati mo himɓe lore kan burti faa ɓe ƴeewoy Usman Sani holli ko gollal maɓɓe ngal no nder laabi durwidoji ñaw coronavirus
ngarka fuu min pusanoɗo safari min gatta safari no kuuje fuu jonnoon motaji ƴiwoji ladde koye kañum won komin golde wala ƴiwoji wuuro
maraɗi laabi kisinoji joɗɗinama
to farida sey naata nder fiyoji coninol ɓandu
nde fijoji men ko coninol ɓandu hallatol bal darnaɗo gam natude ñawgol ngu coronavirus l'UEFA ummini fijoji maɓɓe ceeñe jumɓa unko ligue des champions gagnamo darogal tonɗe nde guer mo ndende lisbonne unko portugal
bureau comité kawjiɗo filla lattol bal tefa coupe ko leyɗe tubakoɓe ko indira liga ɗum enden ni nder hawrino mum ko waɗi to enden alarba bittiɗo o wi'i ko ñalawma tefol coupe ton enden lisbonne waɗoyte miccintinen himɓe duni ko arande ni ɗum wi'ana istanbul lattol bal tefa coupe gol enden ñalawma cakitiɗo o enden waɗirte hana no UEFA haaliri ɗum ni lawol tataɓol e nayaɓol lattol bal tefa coupe ko liga ɗum enden ni wala latta yaha warta goɗon fuu tondu lisbonne leydi portugal ɗum waɗoyte nder leru utti tan duuɓi ujunaɗiɗi e laso
nonno han darnaki fijoji on gaɗaɗo e leleru mars en yahi hade suɓugo ittugo fedde dende liverpool gagnamo darogal on ko fijo europe psg kanñami darogal ke ɗon min kantini o habaruji men ko skap ummatoɓe sey jango to allah yarimen min jetti kekkitinatimen emin jetti e garki mo on tan
mi yetti farida